Walono pote fulumizi duwa kumenye wa matiko kukuli wabana chizuli buwante misango kuli okwe gadanga neo kwe sile gara kujuyongi doke jirisamba na batu mu Uganda. Alipota kodwa katuwa bili kuna msavune bili abili mwena awa chitongole chi Uganda Youth Development Link ngali wa mwone chitongole chema wanga mangate chukula kumensonga ezuru kwa nsebida gara gane misango jitu weda kukukwe sebida gara 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 wazude misango kumi itano ulimwaka jivariji wandi isiwa ngajukole duwa abane jie kusa kumize jino. Hakule chitongo chugana Youth Life, Youth Development Link Rogers Kasirye agamba nti obwavu n'obulalye emirimu ebikya asinze okubeera amafuta agongera amaanyi mu nteekateeka y'abaana okumenya amateeka agasse kwa advocate wakati wa myaka 18 myaka 35 be basinze okubeera mu misango eminene n'ategeeza nti wasaana okubeerawo enteekateeka eŋŋenjerere ey'okuyingiza abaana bano mu misomo egivaamu ensimbi basobole okubaako n'ebyokkola bye batwalira obudde okusinga okulowooza ku ky'okumenya amateeka.